tracks on the beatbox.
Yo, remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, don't see old.
Let your beefy day. Yo, marapa bose patukani. You better move, ndaba kobela chikari.
Move,
iwe. Tumiraba paparazzi. Kutika onde kakapondo kalast. Check, check. Bagai, check your balance. Mumoba o money, we check your balance.
Check your
account balance. Ili insufficient account balance. Bama kamba bende popindi patali. Suka tiligenda bongati ulipesa gali. Ito ndia tindu chapatali. Nikonda bili mbili iwe unidia sakari. Diseva mahiti no flop. Puza tikumenya munga waba laptop. Ufu na picha chicha pop pop. Ufu no ropa na vapondo chicha warm up. GPS, GPS, usasowa kwa no map. Usapwele la kumbuyo ngaba kusia gap. Bobby ni example ya mishap. Ali good, ali bad, ali rough.
Hey.
Iwe German. Why upipanga uli jet man? German, diwe bad man. Bati ukapwele kuli ine ndiwe Batman. Wase muli under control. Malaini ni jiwa munga yapa control. Diseva baga mix babondo. Ife tikutia pizza noti madondo. Osa vipanga munga jombo. Diweka musician chabe munga shonbo. Osa shishita kupwala la ungale active. Biti ilile vili voze octave. Nilipani voze negative, positive. Bonipa ya ufudi kongala sensitive. So stiff, niri bad, so stiff. Nipa ya mabit neka niri selfish. Chapa mutu, wadwala chapa mutu. Watotela vest, nikalibo ponya hook. Batibuku, maraba batibuku. Wakuma jamazon, batin maraba batibuku. Bakatungu, wapele bakatungu. Mundu wapange mane, notingani ya chizungu.
Mane language,
notingani ya chitundu. Uyundiye mwine, mpwezele nikatundu. Wabindiye mwine, mpwezele nikatundu. Manifest not na vanga ni ya chizungu.
Noti na vanga ni ya chizungu.
Unipase chezo kwana nishino vundu.
No problem nigga.
Nika kulile mwaba na vanga kubondi futu.
Wana vanga kubondi futu.
Mulungu nipatali nitinga no juju.
No juju, no juju.
Kutonga wa tichonga wa iwalolemba kutu. Baipa bano chinjani location. Kemo ya chinja chinjani formation. Litengani permission kuli blood donation. Maflo ya misilila ya man donation. Ya miluli lankani so fun equation. Kemu na nyonga ni constipation. Na mitu walika ni constipation. Vokamba na sili zapa no ma question.
Tracks on the beatbox.
Wabindia wine mpwezele ni katundu.
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers.co.